Jehova ushayihla begisanga
Andingenzeni kuwe
Jehova
ngusisa
ushayihla begisanga
Bayabuza kiphumelele kanjani Babuza nabo kiphumelele kanjani Obaba yangas ukuthi ngikhule kanjani Bathi bona bayangazi ukuthi ngikhule kanjani Akayingeni
Jehova
Ushayihla begisanga
Ushayihla begisanga